ya ye yesu olwazo lwase oyo kwene kutenywede nywede wali wole mbangwa anyimusa anyweza yesu yenange pya ilimu obuwanguzi obusukulumi sitani bwalumba makabo
¡Gracias!
Yesu gwe mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva nze nkulawo enzigi enzigi ezekomera waliwo omugga ogw'obulamu bisuule mu mugga ogw'obulamu gukulukuta nga guva Wali womuka Yesu bwemuka Opa mazi Wense na nenda Nempo ne nyota Yesu Yesu lo Ya mazi Wense na nenda Ensumulua Imba aleluya 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 Imba lokola Era wonya Aleluya Oh Yesu alokola Kishitwe Luhango 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 moyo Oli kwera Erizoba Aleluya Aleluya Otwebe Nitu manya Otulia bana Wee Tumanya, utulia bana mawe Ay, mawe